moni moni omvela ndipo ndiyandire ndi chimwemwe chonse konse kumwe muli ku programu iyi ya tisanthule baibulo nthawi ya mtengo patali yomwe imathandiza kuti inuyo ndine tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso ulendo wa mtengo wapatali kuphunzira mawu a mulungu lero tili ndi mwayi womva mawu a mulungu kuchokera ku buku la Yesaya chapter 57 tiyambira pa verse 6 paja mprogramu yapita ija tiyanalekezera verse 5 nayo mbale Osman Chiramanda ndi nkhani yonse
landani moni wakumamba inu wakondedwa anzanga paulendo lero ambuye afuna atitsogolere ndi mawu apachivumbulutso 6 verse 17 amene akuti chifukwa latsifika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo ndipo akhoza kuyimandani Muprogramu yathu tinali kusandula Yesaya chapter 56 kuyamba verse 1 ndikulekezera chapter 57 verse 5 momwe timaona zakufalitsidwa kwa uthenga wabwino kudziko lonse ndipo lero pa Yesaya 57 kuyamba verse 6 tilekeze chapter 58 verse 3 momwe tiona zachitonthozo kwa olungama ndi chiweluzo kwa oyipa tsono mawu amu verse 5 Akunena kuti, anthu oyipa ndiwo anthu amafano, chifukwa achoka pamaso pa Mulungu. Nkhani kunena kuti anthu amenewa ndiwo amene analowelera kuchipembedzo cha mafano chomwe chikufanana ndi mchitidwe wachiwelewele. Kunena kuti ndiwo moyo umene sukutitsidwa ndi Mulungu mmodzi woona, kotero kuti munthu amapita ku milungu ina. Umene uli mtima wa dama. Uu ndiwo mchitidwe umene wakula kwambiri pakati pa anthu lero lino. Verse 6 Pakuti pa miyala yosalala ya mchigwa pali gawo lako. Iyo ndiyo gawo lako, ndiyo imene inautsanulira msembe yotila, ndikupereka msembe ya ufa. Kodi ndidzapembedzedwa pa zinthu zimenezi? Ndimene muli nkhani yokhudza chipembedzo cha mafano. Taonani kuti Ayuda ndiwo amene anali kupembedza mulungu woona, amene amamudziwa kuti anali kuphiri. Koma mtundu wa Asiriya ndiwo umene unali kupembedza milungu yosema kuchokera ku mitengo. Ndiye pamene amapeza miyala yosalala mchigwa, anali kuyimika miyalayi ndi kuyamba kumayipembedza. Wokondedwa anzanga paulendo. Mundime imene ine ndachita chidwi ndi momwe anali kulemekezera milungu imeneyi. Taonani anali kutenga milunguyi monga ngati gawo limodzi la thupi lawo. Ndikunena mawu amene achifukwa. Anali kupereka sembe ya nyama ndi chakudya china chilichonse ku mafano amenewa. Ngakhale kuti wana wawo asowe chakudya, koma amaonetsetsa kuti mafano akhale ndi chakudya. Tsono inu ndine, tinadziwa mulungu woona. Kodi timamutenga ngati thupi lathu mulungu ameneyu? Kunena kuti, kodi tikhoze kumukonda mulungu ameneyu ndi chuma chathu chonse? Kapena tifunse kuti, kodi tikhoze kugwiritsa ntchito, kapena kugwiritsa ntchito chuma chathuchi ku ulemerero wa mulungu? Taonani, mulungu amakondwera ndi anthu ake, amene ndi wokhulupirika kwa iye. Ndiye funso likunena kuti kodi chikhoza kumukondweretsa nchiyani? Kunena mulunguyo, pamene iwo amene ayenera kuchitira umboni wakuipa kwa mafano apembedzanso mafano omwewo, kodi anthu amenewa akhoza kuyembekeza kuti Mulungu awapulumutse kuchiweruso? Koma tamvani Yeremia 5:7-9 akunena kuti, bwanji ndidzakhululukira iwe, pamene apana wako andisiya ine, na alambira pa iyo yosati milungu, pamene ndinakhutitsa iwo, anachita chigololo, nasonkhana masonkhano nyumba za Adama, kodi sindidzawalanga chifukwa cha zimenezi, ati Yehova? Kodi moyo wanga sudzabwezera chilango mtundu woterewu? Verse 7 Pamwamba pa phiri lalitalitali unayala mphasa yako, kumene kwonso wakwera kukapereka nsembe. Kani ili mundime ino ikunena kuti Ayuda anali kupembedzaso mafano amene anali papiri. Kurandauza kuti sanali kuchita soma nyazi ni chipembedzo cha mafano. Kunena kuti nchitidwe wachigololo muzimu unafika pozo loyereka ndi kumachita moonetsera kuphwanya pangano la Mulungu. Ichi ndicho chinthu cha uchimo omwe ukuchitika masiku otsiriza ano. Kodi ino mukuona dziko la thuli zinthu zisanafika pootere? Ndi kumbuyo kwa zitseko ndi mphuthu wayimilisa chikumbutso chako. Pakuti wadzionetsa weka kwa wina, osati kwa ine, ndipo wakwelako wakuza mphasa yako. Ndikupangana nawo pangano unakonda mphasa yako kumene unaiona. Pano tiye ntiyambe ndi mawakuti. Poyamba uchimo unali kuchitika mobisa. Koma pano uchimo wafika poonekela poya. Tsono mwinenu mukufusa kuti kodika lero uchimo sunali so wochulukanso. Yankho likunena kuti inde, koma kusiyana kunali kwakuti uchimo nthawi imeneyo unali kuchitika mobisa. Kunena mwaona ntima anthu anali kuchita uchimo, koma ndiwo anthu amene amakhala ndi manyazi ndi uchimo wawo kusiyana ndi masiku ano. Mwachitsanzo lero lino anthu akuyamikilidwa pamene alankhula mopanda manyazi kuti iwo ndiwo amadziwa kugwiritsa ntchito chishango pochita chigololo. Kutsimikiza kuti chimo la chigololo silochiritsa manyazi ayi. Kokondedwa anzanga paulendo, tiyenera kudziwa kuti ngakhale munthu akuyamikilidwa motero pa chinthu chimenechi, koma ayenera kudziwa kuti wachitabe chimo pamaso pa Mulungu. Zinthu zomwe anthu amalephera kumasuka pakulankhula kapena kuti amalephera kulankhula mbuyomo, koma masiku ano ndicho chinthu chomwe chikuchitika poyera. Kutsimikiza kuti anthu ufe tsopano tikukwaniritsa mawu ajana anena Ambuye Yesu kuti tiligu ndi nasongole tingozileka kuti zikulire limodzi. 15. Pakuti atero iye amene ali wantali wotukulidwa, amene akhala mwachikhalire, amene dzina lake ndiye woyera, ndikhala mmalo atali ndi woyera, pamodzi ndi yense amene ali wa mzimu wosweka ndi wodzichepetsa. Kutsitsimutsa mzimu wodzichepetsa, kutsitsimutsa mtima wa wosweka. Tsono mundimeno Mulungu akupereka uthenga wachitonthozo ndi wolimbikitsa anthu ake. Taonani akunena kuti ndiye wankulu ndi wolemekezeka, ndipo kuti iye akhoza kukwaniritsa lonjezo lomwe anapanga kwa anthu ake. Tsono pamene akunena kuti amakhala pamodzi Mulunguyo ndi anthu odzichepetsa, komanso ndi kuatsitsimutsa mtima wosweka, zikutanthauza kuti ngakhale iye ndiye wankulu wolemekezeka komanso wamuyaya, koma amakhudzidwa ndi moyo wa anthu ake. Kani kunena kuti anthu achikunja ambiri amaganiza kuti Mulungu pokhala wankulu sangaganizire za munthu wamba. Ndipo ntchito yoyang'anira anthu anayipereka kwa milungu ina ing'onoing'ono. Tsono Baibulo okondedwa limavomereza ndithu kuti Mulungu ndiye wankulukulu amene akhala mwamba, malo amene ali woyera, koma ndiye ali ndi kuthekela konse kodzichepetsa ndi kukhala pakati pa anthu ake. Awa ndiwo anthu amene amazindikira kufoka ndi zolakwa zawo. Tamvani Masalimu 138 verse 6 akutsimikiza mawu akuti angakhale Yehova ngokwezeka, apenyaso opepukayo, koma wodzikuza amdziwira kutali. Kutsimikiza kuti Mulungu ali ndi mtima wokhudzidwa ndi anthu odzichepetsa ndi odziwa zolakwa zawo. Awa ndiwo anthu amene sangawatayirire kapena kuwaonerera akuzuzidwa kapena kuponderezedwa ayi. Ndiye Mulungu akutsimikiza kunena kuti adzachita chotheka kubwezera chimwemwe ndi chiyembekezo kwa onse odzazidwa ndi chisoni ndi mantha. mwanjira ina Mulungu ali wokonzeka kusamalira anthu onse amene amaika chikhulupiriro chawo mwa iye osati mwa iwo woka. Tera ichi ndi chimene chidzachitika ndithu mtsogolomo nthawi yachivuto chachikulu. Verse 16. Pakuti sindidzatsutsana ku nthawi zonse, sindidzakwiya masiku onse, pakuti mzimu udzalefuka pamaso pa ine ndi miyoyo imene ndinayilenga. Mulungu mundima ino akunena kuti sadzagwira anthu ake kwamuyaya, kaya sadzakana kuwakhululukira ndi kuwatonthoza ayi. Ichi ndi chimene akunenanso pa Masalimo 103 verse 9, pamene akunena kuti sadzasutsana nawo nthawi zonse ndipo sadzasunga mkwiyo wake kosatha. Tsono mau awa poyambapo anali kupita kwa Ayuda amene anali mu ululu ku ukapolo ku Babulo. Ndiye nkhani pano ikunena kuti ngakhale Mulungu akhoza kulanga wana wake chifukwa cha uchimo, koma mkwiyo wake sudzakhala pa iwo mpaka muyaya. Pachifukwa chimenechi tikuona Mulungu akunena kuti pokhala ana wake iye adzawayenderanso ndi kukhala pakati pawo ndi kuwaonetsera chifundo ndi kukoma mtima kwake. Koma mwina mukufunsa kuti kodi chifukwa chani Mulungu akunena mawu amenewa? Yankho likunena kuti ngati Mulungu angakwira anthu ake kwamuyaya, ndiye kuti anthuwo adzawonongeka, kutsimikiza kuti palibe mzimu wa munthu umene ukhoza kukhala ndi moyo pamene ukukangana ndi Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo, mundime ino muli mawu achitonthozo komanso muli mawu achilimbikitso. Taleta mvani Mulungu akunenetsa kuti chilango chake kwa ana wake chilibe cholinga chofuna kuti awonongeke ayi, koma kuti apulumutsidwe, popeza Mulunguyo amadziwa muyeso wachikhulupiriro chawo. Tele choonadi chikunena kuti ngati ife tili wana wake ndiye kuti tili wotetezedwa. Haleluya. Kunena kuti ndizoteka kuvutika kwambiri, komaso ndizoteka kuvutika nthawi yayitali kufika pakuti apa sindingathenso kupirira. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu amadziwa pomwe ife tingafike mchikhulupiriro chathu. Ili ndilo ganizo lomwe lili Masalimo 103 verse 9, verse 13 komanso 14, pamene wolemba kunena kuti sadzatsutsana nawo nthawi zonse ndipo sadzasunga mkwiyo wake kosatha. Monga Atate achitira wana wake chifundo, Yehova achitira chifundo iwo akumuopa iye. Popoza adziwa mapangidwe athu, akumbukira kuti ife ndife fumbi. Tsono awa ndi mawu amene akupereka chitonthozo komanso chilimbikitso kwa ana wake wonse a Mulungu amene akuzuzika lero lino, kutsimikiza kuti palibe vuto lomwe lidzagwera wana wake lomwe iwo sadzatha kupyola amwayi. Palibe sautso lomwe lidzafikira wana a Mulungu lomwe lidzakwaniritsa chinthu chokoma mmoyo mwawo ayi. Ndiye pamene mawu awa akupereka chitonthozo ndi chilimbikitso makamaka kwa ana a Mulunguyo, nthawi yomweyo akupereka so chenjezo kwa anthu osakhulupirira wonse kuti kodi mudzakangana ndi Mulungu nthawi yonse? Kodi ndizotheka kulimbika ndithu kukangana ndi Mulungu wamphamvu yonse? Kutsimikiza kuti nthawi yokangana ndi Mulunguyo ndiyo nthawi yoopsa kwambiri, popeza mphamvu yonse ya munthu idzawonongeka ndi dzanja lake la mphamvu. Verse 17. Chifukwa chake kuyipa kwa kusilira kwake ndinakwiya ndi kumenya iye, ndinabisa nkhope yanga ndipo ndinakwiya, ndipo iye anankabe mokota njira ya mtima wake. Pano Mulungu akufotokoza chifukwa chomwe iye amaperekera chilango kwa anthu oyipa. Taonani iye akunena kuti anthu oyipa ali ndi mtima wachisililo, mtima umene umakangana ndi chifuniro cha Mulungu. Ndiye tikunenetsa kuti munthu wina aliyense amene ndi wanzeru zabwino amadziwa ndithu kuti tsiku likubwera pomwe Ambuye adzaononga mtima wokangana naye, kutsimikiza kuti Mulungu adzalanga wonse amene adzikweza komanso ndiwo amene akukangana naye. Verse 20. Koma woyipa ali wofanana ndi nyanja yowinduka, pakuti singapume ndi madzi ake autsa matope ndi umve. Tsono pamene tisanthula ndi meyi, ndifuna mukhale ndi chithunzi chakuti kulibe mtendere ati Yehova kwa woyipa. Mawu omwe akupezeka pa Isaiah chapter 48 verse 22. Izi ndi zoonadwa okondedwa. Chifukwa tikatsatira mbiri ya moyo wa munthu, tikupeza kuti ndiwo moyo umene uli wodzala ndi nkhondo zokhazokha. Kunena kuti pali nkhondo pakati pa mitundu ya anthu, komanso pali nkhondo pakati pa munthu ndi munthu mnzake. Tsono inu mukhoza kunena kuti muli ndi mtendere, koma mtendere uwu ndiwo wopanda Mulungu, si mtendereso ayi. Teleti kunenetsa kuti pasi pano palibe munthu amene anapeza mtendere pa iye yekha popanda Mulungu ayi. Ichi ndi chifukwa chake Yesaya akunena kuti palibe mtendere ati Mulungu wanga kwa oyipa. Kodi inu muli nawo mtendere? Taonani Ambuye Yesu pa Yohane 14 verse 27 akunena kuti mtendere ndikusiyirani inu, mtendere wanga ndikupatsani, ine sindikupatsani inu monga dziko lapansi lipatsa. Verse 21, palibe mtendere ati Mulungu wanga kwa oyipa. Nkhani pano ikuti anthu oyipa alibe gawo mu mtendere umene unapezeka kudzera mwazi wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Iwowa alibe maziko owona komanso olimba akukhala ndi mtendere mkati mwawo. Awa ndiwo anthu amene sagawana chimwemwe chawo ndi mpingo wa Ambuye lero lino ayi, komanso sadzagawana nawo chimwemwe chimenechi mmasiku amene akuudza mu ufumu wa Mulungu. Ndiye m'malo mokhala ndi mtendere zidzawonjezera kusautsa moyo wawo mdziko likudzalo. Munthu ayenera kukhala wotsimikizika kuti popeza Mulungu analonjeza kupulumutsa anthu ake, momwemonso chilango chikudza kwa wonse wotsutsana naye. Awa ndiwo mawu ochenjeza kuti ngati munthu alimbikabe kutsutsana ndi Mulungu, ayenera kukhala wotsimikizika mu mtima mwake kuti sangakhale ndi mtendere ayi. Wokondedwa anzanga Paulo, mawu awa akutsindika kuti ngati dziko lapansi lingalimbike kuyesa kupeza mtendere popanda Mulungu, ndiye kuti mawu a Mulungu akhala onama. Ndiye chimene inu muyenera kudziwa ndi chakuti simungathe kulimbana ndi mawu a Mulungu ayi. Pamene mawu a Mulungu anena kuti woyipa sangakhale ndi mtendere, tikupezadi kuti ndi zoona ndipo adzakhalabe wopanda mtendere kwa muyaya ngati sangalape machimo ake. Ndikutsimikiza mawu amene achifukwa ndiwo mawu achoonadi, mawu a Mulungu amene anakhazikitsidwa ngati lamulo lomwe inu lija mulidziwa lakuti ngati munthu akaponya mwala mwamba uyenera kutsika pansi ndithu. 58 chapter chino tsopano chitifikitsa kugawo lomaliza la ulosi wa Yesaya, womwe ukunena kuti ulemelero wa Yehova umadza mwakusautsidwa kwa mtumiki wake. Ndiye tsopano tilowa mundime momwe tiwona za ulemelero wa Mulungu mu ufumu wakewo. Tsono mtima woyipa umene umakhala wachipembedzo kunja ndi umene umachedwetsa chisomo ndi kuononga ntchito yonse yomwe Ambuye Yesu Khristu anagwira pa mtanda. Nkhani iyi ikudzudzula mtima wokhala ndi maonekedwe achipembedzo pamene mtima wake uli kutali. Awa ndiwo mawu amene ananena Ambuye Yesu Khristu pa Chivumbulutso 3 verse 16 pamene ananena kuti kotero popeza uli wofunda osati wotentha kapena wozizira ndidzakulavula mkamwa mwanga. Tele uu ndiwo mtima wa Yehova kwa mipingo yambiri pasipa. Tilaweni pa verse 1. Fuula zolimba, usalekelele, kweza mawu ako ngati lipenga, ndiko afotokozera anthu anga chola kwa chawo, ndi banja la Yakobo machimo awo. Mundime ino neneli Yesaya akuzidwa kuti afule kwa anthu wa Mulungu na awadzudzule za machimo awo, ngakhale akuganiza kuti iwo ndiwo anthu achipembedzo. Awa ndi mawu amene ndi osowetsa mtendere kwa anthu onse amene ali achipembedzo chotere. Tsono pano ndifuna ndinenetse kuti atumiki ena ali ndi vuto lakuti amafuna kusangalatsa munthu wachibadwidweyo pamene samuuza za ngozi yomwe ikudza kutsatira kukanilira kumachimo. Ndiye ngakhale ambiri sitifuna kudzudzulidwa, koma pano Mulungu akutiuza vuto lathu lenileni, kutsimikiza kuti ngati Mulungu sangatiuze choona, ndiye kuti inu ndine tisiya kumukhulupirira Mulungu ameneyo. Mulungu amafuna atumiki wake kuti apereke uthenga woona kwa anthu ake, kutsimikiza kuti Mulungu amafuna kuti atumiki wake alalikire kuti iwo akudwala ntenda ya uchimo imene ikhoza kwachotsa kwa Mulungu wawo. Kodi inu muli wokonzeka kuchoka kwa Mulungu wanu chifukwa cha chimo? Verse 2. Koma iwo andifuna ine tsiku ndi tsiku, ndikukondwera kudziwa njira zanga monga mtundu wa anthu ochita chilungamo, osasiya chilangizo cha Mulungu wawo. Iwo andipempha ine zilangizo zolungama na kondwelera kuyandikira kwa Mulungu. Mulungu mundima ino akukhala ngati kuti akupereka mawu onyodola kwa anthu ake pankhani ya chipembedzo. Taonana akunena kuti ndiwo anthu amene anali kupita kukachisi nthawi ndi nthawi kukapembedza. Iwowa amapita kukachisi kukava mawu a Mulungu komanso malamulo ake, koma kunali kumalo kokasangalala chabe chifukwa mitima yawo imakhala kutali, kotero kuti panalibe kufanana ndi mitima ya anthu okhulupirira. Asanga ndifuna kunena moona mtima pano kuti momwe zinthu zinali nthawi imeneja, zinthu zili chomwe chiswa lero lino, kutsimikiza kuti alipo anthu ambiri amene amapita kukapembedza koma mitima yawo imakhala kutali ndi Mulungu. Kwadi zinthu sizili chomwe chindi ino kondedwa. Verse 3. Amati bwanji ife tasala kudya ndipo inu simuona, ndi bwanji ife tavutitsa moyo wathu ndipo inu simusamalira. Taonani tsiku la kusala kudya kwanu inu mupeza kukondwelera kwanu ndi kutsendeleza antchito anu onse. Pano anthu akufusa kuti kwadi Mulungu saona kusala kudya ndi kuzuzika matupi athuwa? Koma anthu awa anayenera kudziwa kuti Mulungu sakondwera ndi miri yambo yokha ngati mitima ya anthuyo ili kutali ndi Iye. Ambuye Yesu Khristu pa Mateyu 6 verse 16 akunena mawu akuti, ndipo pamene ponse musala kudya musakhale ndi nkhope ya chisoni ngati onyengawo pakuti ayipitsa nkhope zawo kuti aonekere kwa anthu kuti ali mkusala kudya. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiriraro mphotho zawo, koma iwe posala kudya dzola mutu wako ndi kusamba nkhope yako kuti usaonekere kwa anthu kuti uli kusala kudya, koma kwa Atate wako ali mtseli. Ndipo Atate wako wakuona mtseli adzakubwezera iwe. Wakondedwa anzanga paulendo, tiyeni pano titsirize ndi mawu akuti Mulungu amaona mu mtima mwa munthu ngati Iye akuchita chipembedzo choona kapena ayi, kutsimikiza kuti munthu amangochita miyambo yokha ngati alibe ubale wina uliwonse ndi Mulungu. okwendedwa. Chifukwa cha nthawi tilekeza pano, koma timasanthula Yesaya chapter 57, kuyamba verse 6 ndikulekezera 58 verse 3. Mene timaona zichitonthozo kwa olungama ndi chiweruzo kwa oyipa. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Zikomo, izi nzokomanso ndithu monga tamva lero kuchokera kwa mbale Osman Chiramanda mprogramu ya Tisanthule Bible, kumvetsera ndithu mwa Mulungu monga tachitiramo zokondwetsa zedi zinthu zolimbikitsa moyo wa Chikhristu powasanthula mwa Mulungu tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi. Mwayi umenewu ndi osowa ndithu ndipo ufunikira zedi kuthandiza pa moyo wanu ndi wanga wa Chikhristu. Kodi taphunzirapo chani? Makera programu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Koma email address ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndiponso mukafuna kudziwa zambiri mukhoza kutiyembera email ku radio@twrmw.org. Pa internet programu pezeka pa ttb.twr.org/chicheva, ttb.twr.org/chicheva. Zokoma zilipo ndithu zambirimbiri za programu iyi. Ai, ten tsaganenso tikumane mprogramu yathu yotsatira pomwe tizalowe mu Yesaya chapter 58. Ambuye akudalitseni.